bosu magiro firwa ngabatana mufunaro ya munange bosu magiro sendye ngamungaro mukulimo mukokoliko nzenjulide rwa bwavu bumbonya bonye sampulira simu matiko ngawali wali na sente zimuyita bo buyita bine kwa kubitoli kalabange najulide rwa sente
jagalambale
sente julide julide banange jagalambale sente
jagalambale
sente yesu kulope wa yesu
jagalambale
sente jagalambale
sente
obude buzibe baba
jagalambale sente
yesu andi kampani advocate chitafe no mwana moyo mutuku venyonde pone mukuru abatu salie misango tubone bone julide basagala gule motoka tali zimba ku nyumba tali fumbirwe nyonde kone mukuru kuli ekikoli manga kyagala mbone bone munsi muno kisenguke wange bwe kiba kiva ludde eno gye bazaala taata njulidde wa mukama katonda wa magye bwe kiba kiva ludde eri gye bazaala maama olwaleero luno kinaaba mu ngalo kubanga kyagala mbale sente banange njagala mbale sente n'abavumanga bansange maama njagala mbale sente ne bakaliiso liiso bansinde ng'empapula zikwakwaya ng'ebinusu biyogaana banange kambale
njagala mbale sente
obudde buzibe
kambala lubiya
baline bibi abono nikona abayiganyizibwa anasumagira sembe ngamba tanamufuna loya nzenjulide rwa bwavu bumbonya bonye sampulira simu mativu ngawali wali na sente zimuyita bo buyita bine kwa kubitoli songa ku musalaba yesu yatuterawo omubiri gwe tukozese ngogo bw'oyagala okubala ensimbi ng'owanula y'emikono gye yateekamu amaanyi nzayagala ekitundu ky'okumutwe nawasiwuka amagezi mazima nsulanjiya naye ne nnwanagana n'ensimbi nga ziwalira ng'akabuzi akagenda ku ttale njulidde kubanga njagala mbale sente we wabeerawo ebirabo nze nzifunemu awaadi njagala batugatte ne sente mwami namukyala mu bulungi mu bubi okufa kwe kuli twawula abaana basome ole ennyama balye n'abazzukulu bansange nga mbala lupiya abange kambale
njagala mbale sente obuzibe
bannange njagala mbale sente mpulira ng'emikono ginnuma olinnya lya yesu njagala mbale sente ne kalikyuleta zekyange wamme empapula zikwakwaye mama ebinusu biyogaane nga
mbala
lubiya abange kambale
njagala mbale sente
obudde buzibe wano jjuuza omukulu yabuuzizza engula egy'ofunye emulimu gwo nga buli omwasirise omukulu yabuuzizza engula egy'ofunye emulimu gwo nga buli omwasirise nange kyannumye kubanga tubala sente lwakuba abasinga obungi tetubala zaffe abantu ababala sente omwaka ne tukwata omwaka nga tekuli zaffe tukola nsobi eyaziwa abali nange njagala mugamba azimpe engulumize erinnya bannange njagala mbale sente fanane ddala ng'omuwafu bwe gubala empafu njagala batugatte ne sente mwami namukyala mu bulungi mu bubi okufa kwe kuli twawula eyaziwa abali nange njagala mugamba azimpe engulumize erinnya erinnya lya yesu abange kambale bakozesa yesu abamufunako sente nja kuzimbira ekkanisa kasitomponya yesu ayanguyirawo kikola ngenda kukola sente z'okuzimbira zinkoleetereko nezange ngaasumulula kankuzimbire yesu njagala omponya obupangisa nga gomaze essaala baŋŋenda kugula mmotoka akwata ebbaasa n'abanga asayiriza ekyeke nja kukuweera obujulizi obusingawo nzuuno ndese kimu kya kumi okufaana n'omukadde omugezi akwasiza ku mmere yagenda okukuwa eggolu omala kumwerera nnyumba omukadde omugezi akuwa eggolu omulaze ne weewalima Banange njagala mbale sente,
njagala mbale sente.
Wala la la la.
Banange
njagala mbale sente,
njagala mbale sente.
Ulirenge mikono jinuma,
ulirenge
ya Yesu njagala mbale sente,
njagala mbale sente.
Leka vichureta zechange,
njagala rubia.
Wende kakulazi kwa kwaye,
njagala mbale sente.
Mame binusu vio gane,
njagala rubia.
Njagala mbale sente,
njagala mbale sente.
Kamuli mune sidora,
njagala rubia.
Njagala mbale sente,
njagala mbale sente.
Lavara vama falanga,
njagala rubia.
Kamuli mune za kwini,
njagala mbale sente.
Njagala mbale dora,
njagala rubia.